Imbogi na tuko zone na tuko confuse na hizo vitu zingine. Tuko high, be different. Tuko created same. The king.
Niko did what you say.
Waki tani niko my god. Niko my god. Hey waki tani niko my god. Niko my god. Hey waki tani niko my god. Niko my god, hey waki tani, niko my god, niko my god, hey. Nilikutoka silly me, since I knew you have been killing it. Watu mokoka feeling me, tunapiga sherehe firimbi. Uwezi nigonga, misi mayai, miniko juu, mountain high. Oh yeah, wase wana lala nasikia waongo, wana lie. Imetulia zabe na mamurio, murio. Tuko stories zetu ngori ngori jo.
Walai tulikuwa Bible study na kina friends. Alafu ndama banga wame mwokre. Tukani walai.
Wakatubeba wakisema tuna cause trouble. Kututafuta pori wakapata Bible.
Niko my god.
Niko my god. Niko my god. Hey waki tani niko my god. Niko my god. Hey.
Siko ma. Siko ma. Siko ma shash. Si niko na, niko na, niko na Christ. Mwangaza na niko na shine. Sign ya freedom, kwangu ni cross. Niko na sign. Contract your salvation, menelisha style. Wokovu stingo, wokovu ndo mas style. Nipate na vuvuzelo, wino kalabas style. Nipate Bible study, neno na mas style.
Wapi kelele ma firimbi. Yeah, firimbi,
firimbi.
Jaze na roho, you feeling me,
feeling
me. My life is a movie, you feeling me,
feeling me.
Hype ni ya William, you feeling me,
feeling me.
Neno la Bwana nubiri me. If your ways are stupid, I'm feeling me. Waki tani, niko my god. Niko my god. Hey, waki tani, niko my god. Niko my god. Hey, waki tani, niko my god. Niko my god. Hey, waki tani, niko my god. Niko my god. Hey, Jesus on the man, mimi moran. Misi tachoka junina moral. Shetani ni nan, misi njege. Domana mtahani, misi na gagan. Yael Shaddai, mina jidai. Misi nandai lakini nitawa. It's been a while for real. It's been a while for real. Wange ni pimia hewa, singe gundu wange ni toa mapua. Siwezi kimia sema, ni Yesu pekendo mina tambua. Ati ni kule pamba, mina piga pamba, lafu na pumua. Nimetunga, fiti na sina, kisu kumbe ni shawa hua.
And what you say, it's a shredder pan.